Jewe baje mu rugo barakubita urugi nanze gukingura inkuye irido nsanga n'abasirikare bakimara kunyinguza bahita bafata umugabo wanjye baramusohora bamujyana ruguru y'inzu yaguye bamumanikisha amaguru batangira kumukubita.
Ni mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Remera hazwi nko muri Bariyahehe aho abaturage bavuga ko bamaze ibyumweru bibiri bahohoterwa n'abasirikare babaga bari ku irondo. Uyu mugore duhinge Nyirambuzi ukongera kubwa umutekano we aravuga ko umwe mu basirikare yamufashe ku ngufu mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri w'iki cyumweru saa munani.
Njye ngiye gusohoka wa musirikare aramfata nsunikira ku gikuta aribwo nahise nkomereka hano none arangije ahita ankubita butini hano nicaye hasi ahita nyinjira mu maguru aribwo yahise andongora ku ngufu amfashe gutya amaboko imbunda ayerekeje ku rugi.
Warabibonye ko ari umusirikare cyangwa
umusirikare kuko yaranambaye ahubwo y'amazina ya hano yari yayakuyeho.
Nyirambuzi ukongera na bagenzi be barashavuye uretse ibivugwa byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kuri aba basirikare hanavugwa abagabo n'abagore bagiye bakubitwa mu bihe bitandukanye n'abo basirikare bivugwa ko babaga basinze.
Yarasohoye mu nzu saa munani z'ijoro arambwira ngo ndamubeshyeye ngo atwaye umurekazi ariko noneho yajyaga kunkubita nkabona ashaka kwikubita hasi ari umuntu wasinze mbana nirukansa usibye ko inyaragutabara zari zagose hose abane nirukanka arandasa kuko ndabona ari yasinze. Barambwira ngo nicare hariya bafata mugenzi wanjye twe turi kumwe nawe baramukubita mu mugaragura no mu mazi ngo ngubwo barangije aragenda nawe mureka ajyanye arayijyana telefone yanjye arayimena ya taci nari mfite.
Hari n'abavuga ko nyuma yo kubakubita nk'iza kabwana abo basirikare bagiye babambura utwabo nk'amatelefone radio n'ibindi.
Habundi hari abasirikare baza bakaguma hano hasi undi akazamuka agafata ibintu bamanuka bagashaka kubigabana nari ngiye gutaha ninjye kwinjira mu gipangu kubera ko mbaruguririya aramumagara niva yo hano shahirya kubera ko nabonaga ari gukubita abandi bantu bari batanu yari ari gukubita ndamanuka ngiye gutaha arankurikiye bodaboda n'inambaye nzisiga hasi arazifata ankubita inkoni enye zo mu bitugu ndembo. Yewe ikibazo mfite ni telefone yanjye bajyanye.
Uyu wanze kwivuga mu izina ati
ntago ushaka kuvuga amazina yanjye ariko ndi umuyobozi muri uyu mudugudu wa Kangondo ya kabiri.
Bakunda kubikora nkatwe b'abayobozi twakagize icyo tuvuga twagiye mu by'ukuri abo basirikare baza ku manywa bakaza tukabona ko ari abasirikare nyine bari gucunga umutekano saa cyenda saa kumi bukira noneho guhera saa tanu z'ijoro abantu tumaze kuva mu nzira nkatwe b'abayobozi nibwo icyo gikorwa gitangira.
Uyu muyobozi agashimangira ko ibyabaga byari bimaze hafi ibyumweru bibiri kandi ko rubanda bari baratinye kuvuga akarengane kabo ariko akurikije uko azi imyitwarire y'igisirikare cy'u Rwanda agahamya ko ibyabavuga ko bakoze bihabanye n'amahame yacyo.
Bimaze igihe umusirikare uzaza agasohora nk'abasore babiri mu nzu byamara kubasohora umwe agasigara bakubita undi akinjirana indaye mu nzu agafata imbunda akayikingisha urugi yeza akarungura indaye nibwo rero byabacanze babona ko atari kubakura hanze babona ko hari ibindi byinshi inyuma baraturika baravuga natwe tubasha kubimenya ariko ubundi byabaye kera barabiceceka ariko bageze aho babona ko ibintu biri gukorwa atari abasirikare koko b'igihugu ari abantu bacitse bakaza gukora urugomo. Mu by'ukuri inkotanyi zafashe igihugu zikabohora abanyarwanda ubu kugeza ubu twari dufite amahoro usibye iki cyago cyatujemo cy'indwara ubundi ntawakoraga ibintu nk'ibyo.
Ijwi rya Amerika ivugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyangango ryaduhamirije ko aya makuru bayamenye kandi ko bamaze guta muri yombi abasirikare batatu bakekwaho ko bakoze ibyaha bikomeye.
Yego ayo makuru RDS yamenyeshejwe natwe rero twihutira kuyakurikirana akaba avugamo koko abasirikare ba RDS batatu kuva ejo hashize bakaba bari no mu maboko y'inzego z'ubushinjacyaha kugira ngo bakurikiranweho ibyaha baregwa. Ibyaha rero baregwa ni ibyaha bikomeye iperereza riramutse rigaragaje ko babikoze abamwizeza ko nk'uko bisanzwe muri RDS bazahanwa bikwiye. Urubanza rwabo bene urwo runabera mu ruhame aho icyaha cyakorewe kugira ngo bibere abandi urugero kandi n'abahohotewe bahumurizwe.
Ubwo twahageraga ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu twabwiwe ko inzego nkuru za gisirikare zari zahavuye ubugira kabiri zikora iperereza ku bivugwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda akavuga ko iperereza ritazatinda abakekwaho ibyaha byabahama bakabihanirwa by'intangarugero
kugira ngo biri mu byo RDF kuko bikimara kumenyekana bohereje abayobozi kujya kubahumuriza no kubizeza ko ubutabera butangwa mu gihe gito kishoboka nkaba numva atari ibintu byazafata iminsi myinshi.
Izi rya Amerika kandi yakunze kwerekwa ibikomere n'abantu batandukanye, abagore, abagabo n'abasore, ku bice bitandukanye by'umubiri ko bakubiswe. Hari n'ibigaragara mu ntege ko bakubiswe mu bihe bya vuba. Twabonye kandi uwo bivuga ko yakubiswe bamukomeretse ikiganza ku buryo cyashoboraga guhura n'ikibazo. Izi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawo wabo bivuga ko bafashwe ku ngufu n'abo basirikare. Kuba bivuga ko bafashwe ku ngufu n'abo basirikare bagenzi babo bakagira ibyo basaba cyane ko ngo babafataga batikingiye.
Yawe ikintu nabisabira, nk'ibi bintu byabaye ntabwumvikane buhari, mwatwikorera ubuvugizi. Aba bantu bose bagiye bafata ku ngufu mukabakira ku rutonde mukajya kubavuza mukareba ikibazo basambaniraga abantu aho, nta n'udukingirizo bitwaje, tukareba indwara baba badusigiye. Ubu ni hantu uzahura n'umuntu yajya gupimisha ati umugabo wawe ari ubu se wabanarwanya bakajya kugupima kubera nta
mubuvugizi. Ejo wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.